now. When she goes to cocky, I'ma get on music. I'ma get on music.
Excuse on that beat. Omukwano gwa Yesu nga guwoma, abakulabyeko nga batenda, guletera abantu okwenenya ne kubafuula ensonga. Omukwano mutuufu gubeera practical. No matter how you tell me that you love me without giving you a lying. Omukwano mutuufu bakulagana bikolwa, yeah. Omukwano gwa Yesu gwa bikolwa. Omukwano mutufu, we wayo kuba muno.